kun Sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti akkasumas toora saatelaayitii Itiyoosaatiin Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoodhaa raadiyooniidhaan marsaa interneetii fi saatelaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundumtuu bakka jirtanitti nagaan keenyas na qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa amajjii 14 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 6 bara 2014 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa fi mootummaan Itoophiyaa waliimachaa jiru. Dhaabbanni mirga namoomaa idilee addunyaa Human Rights Watch gabaasa isaa kan waggaa baaseera. Qophiin labataas waan harkaa qabu qaba. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Piroodiyuusariin tamsaasaa har'aa Biraan Hayiluuti. Tamsaasaa interneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan nuuf dhiyeessitu jaallanneedha.
Atta mooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo Itiyoophiyaan barreessaa duree jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tewoodiroos Adhaanoom irratti mormii qabdu dhiyeeffattee jirti. Kanas xalayaa boordii waliigalaa jaarmayichaatti barreeffatteen ta'u ministiriin dantaa alaa Itiyoophiyaa beeksiseera. Oduu booda gabaasa qabna. Bulchiisa naannoo Afaar keessatti haleellaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gaggeesse sana booda uummanni kuma kunna hedduun manaaf qeesaa irraa godaanu bulchaan magaalaa Abaalaa Xaahir Hassan ibsanii jiru. Mootummaan Itiyoophiyaa waraanni isaa akka gara Tigraayitti hin deebine dhorkaatu jiru. TPLF garuu naannoo jireenyaa kan magaalaa Abaalaa keessaa Haleelee jedhan Abaalaan karaa Samaraa fi Maqalee wal argisiisu gidduurra jirti. Mootummaan Itiyoophiyaa kamisa kaleessaa galgala ibsa baaseen TPLF karaa gargaarsi darbu irratti Haleellaa banee jedhee jira. Kan gargaarsi Tigraayin ittiin dhaqqabu Abaalaa irratti Haleellaa haaraa innaa banu arguun ajaa'ibsiisaadha jedheera ibsi ba'e. Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti wal waraansa hammaataa jiruun kan ka'e dhiyeessiin gargaarsa dhala namaa fi kan boba'aa dhaabbachuuf jira jechuudhaan sagantaa nyaata addunyaa har'a ibsa baaseen beeksiseera. Sababaa walitti bu'iinsa hammaachuun kan ka'e baatii muddee darbee walakkeessaa kaasee konkolaataansaa Maqalee dhaqqabuu akka hin dandeenye kan ibse jaarmayaan kun Tigraay keessatti daa'immanii fi ijoolleef karaabsamu nyaati walqixxaataan dhumaa akka jiru midhaan dheedhotaa fi zayitiin kadhumaa torban dhufu raabsuu kan xumuru ta'uu beeksise. Gama kaaniin tajaajilli koominikeeshinii kan mootummaa Itiyoophiyaa ibsa kaleessa baaseen mootummaan Itiyoophiyaa uummata bulchiisa naannoo Tigraay gargaarsi guyyaa guyyaan danqaa tokko malee akka dhaqqabu gochuuf yeroo yerootti qaamota dhimma ilaalu wajjiniin mari'achuun hojjetaa jiraa jedheera. Ammaan dura konkolaataan fe'umsaa gargaarsa fe'anii gara Tigraay seenanii turan 1,010 kan hin deebifamin ta'uu fi Tigraay keessa akka jiran sagantaa nyaata addunyaatu beeku qabeenya isaa akka ta'an konkolaataa 118 humna qaban maraan gargaarsa akka deddeebisan eehamee jiraa jedha ibsi kenname. Shoferoota gargaarsa kana deddeebisaniifis wabii nageenyaa guutuu akka argatan taasisee jedhe. Sagantaa nyaata addunyaa waajjira Afrikaa Bahaatii qabuuf daayireektara akka ta'an Mikaayil Daanford akka jedhanitti isaan kan beelarraa oolchuuf warra kan beelessuu akka qabnu filachuu qabnaa jedhaniiru. Badhaafamaa badhaasa Noobeel kan nagaa bara 2019 ka turan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed walitti bu'iinsa biyya isaanii keessaa xumura itti tolchuu fi akkasumas nagaa buusuuf itti gaafatama addaa turre jira jechuudhaan koreen Noobeel ka biyya Noorweey ibsa baasee jira. Baatii sadaasa bara 2020 kaasee muddamsi Itiyoophiyaa keessa hammaate gara wal waraansa guddaatti seenee ture ka jedhe ibsi kun rakkoon gargaarsa dhala namaa hamaan akka jiru gargaarsi nyaataa guddaan kanneen isaan barbaachisu dhaqqabuu dhabuun immoo waan fudhatama hin qabne jedhee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara 2019 badhaasa Noobeel kan nagaa argachuun yeroo sanatti yaalii gochaa turan irratti hirkachuun akkasumas waan gaarii fudhatama qabu hojjetaniif ta'u kan beeksise ibsi kun yaada nagaa buusuu dhiyeessaniin Eertiraa waliinis nagaan argamuu ibseera. kana malesi yaada siyaasa balla ka waaye demokrasif akkasumas kabajamu mirga sibilotaaf iyesan inta uibse dudubben senabiyetti caasa motumma abba irrefi walitti buinsa gosota baldinan gaggeffa maaturee jechuun ibsi koree nobel kan norway ibse jira kana males koreen kun dimmoti ijo badaasi nobel kan nagaa akka muumicha ministeeraa abiyyi ahmadiif kennamu taasisan kan yeroo sana sirna badaasichaa irratti dubbatame irraa kan hafe ifatti ibsa kennu hin dandeenye jedha hojiin nama badhaafamu filachuuf gaggeeffamus iccitiin kan deemsifamu waan ta'eef kana malees erga badhaasa sana kennine booda haala itoophiyaa keessaas ta'e haala badhaafamaa sanaa itti fufnee ibsa kennuun qooda yookaan itti gaafatama keenya miti jechuudhaan koreen nobel kan norway ibsa isaa baase kanaan hubachiisee jira. Hojjetoota keenya ka turan sadii Maariyaa Teedroosiif Yohaannis egaa ajjeefamanii baatii ja'aa booda har'allee waa'een ajjeechaa isaanii wanni ibsame hin jiru jechuudhaan gareen wal'aansa fayyaa Medicine Sans Frontiers yookaan MSF jedhamu ibsa baaseen beeksisee jira. Amajjii 24 bara 2021 shofeera keenya ka tureef umriin isaa 31 ka ta'e Teedroos Gabra Maariyaam qindeessituun haala hatattamaa Maariyaa Hernaandez umriin ishee 35 akkasumas gargaaraa qindeessaa ka tureef umriin isaa 32 ka ta'e Yohaannis haala foom radda bulchisa naannoo Tigraay keessa konkolaataan imalaa innaa jiranitti quunnamtiin isaa waliin qabnu citee jedha ibsi ba'e. Waxabajjii 25 immoo konkolaataan isaan ittiin adeemaa turan duwwaansaa akkasumas reeffi jarreen sadeeni meetira 100-400 konkolaataa isaaniirraa fagaatee argamu beeksisee jira. Madaan qaama isaaniirraa akka agarsiisutti dhiyoorraa rasaasaan irra deddeebi'uun rukutamuu isaanii agarsiisaa jedheera. Kutaalee Afrikaa gama dhihaa fi kan saahil keessatti gareeleen leellistootaa babal'ataa deemuun akkasumas rakkoon dinagdee fi hawaasummaa jiraachuun balaa hamaa kutaa sanarra darbee deemuu malu fidaa sodaa jedhu ka qaban ta'uu dippiloomaatonni biyyootii gama dhihaa ibsanii jiru. Aangaa'onni Awurooppaa fi Ameerikaa kamisa kaleessaa akeekkachiisa kennaniin dargaggoonni meeshaalee waraanaa qabachuun biyyootii kutaa sana keessaa kanneen biroo waliin walta'iinsi akka jabaatuu fi waamicha dhiyeessuun isaanii dabalaa deemuun aangaa'onni Awurooppaa fi Ameerikaa kamisa kaleessaa akeekkachiisa kennaniin dargaggoonni meeshaalee waraanaa qabachuun dabalaa deemuu sana hambisuuf yaalii addunyaan gootee hanga ammaatti milkaa'ina dhabee jira. Leellistummaan hokkaraan gaggeeffamu dabalaa deemuun akkasumas kutaa saahilii fi Afrikaa dhihaa keessa rakkoon gargaarsa dhala namaa jiru egeree ardii Afrikaa fi kan hunda keenyaa irratti sodaa uumeera jedhan Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa Staavros Lambridis walga'ii gama marsariitiin gaggeeffame irratti kun rakkoo guddaa ta'uuf dhimma deemuu jedhan. Aangaa'onni Ameerikaa immoo dhimmi kun waan akkaan jabaa fi deebii hatattamaa barbaadu jedhaniiru. Aangaa'onni Burkinaa Faasoo loltoota 8 kanneen mootummaa fonqolchuuf shiran jedhame torban kana hidhuu isaanii abbaan alangaa waraana biyyatti beeksisanii jiru. Fonqolcha mootummaa shiran jechuun miidiyaan naannoo kan gabaasan ilaalchise mootummaan dhugaadhaa yookaan sobaa hin jedhin jira. Abbaan alangaa waraanaa kibxata darbee ibsa baaseen loltoonni kun shira gaggeessuu fi biyyattii tasgabii dhabsiisan jedhamuun hidhamuu isaaniif qorannaan gaggeeffamaa akka jiru ibsuu bira darbanii gadi fageenyaan waan jedhan hin qaban. Gabaasaaleen miidiyaa Lieutenant Colonel Emmanuel Zungaaraa dabalatee loltoonni kabiroo torba hidhamuu ibsan. Pireezidaantiin biyyattii baatii muddee darbe Zungaaraa aangoorra kakaasee yoo ta'u kunis maadhee waraana biyyattii gama kaabaa keessa jiru irratti haleellaan dhaqqabee yoo xiqqaate loltoota 49 ega galaafatee booda. Burkinaa Faasoon haleellaa hidhattoota islaamaan raafamaa akka jirtu yoo ta'u nageenyi dhabamuu isaatiinis mormii bal'aan biyyattii keessatti gaggeeffamaa jira. Oduun har'aaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adahaanoom mootummaan Itoophiyaa akka dhaabbanni isaan hoogganan Tigraay keessatti gargaarsa hin goone dhorkeera jedhanii tibbana dubbatanii turan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa gama isaatiin wanti Dr. Tewoodiroos dubbatanii dhugaa kan taane ibsee gochi isaanii faallaa seera dhaabbatichaati jechuudhaan ibsa kenneera. Tujubee Horaa waan gara lammaniinuu dhagahamaa jiru qindeessuudhaan gabaasa itti aanu qabattee dhiyaatteetti.
ዳይሬክተር ሪጃርም ያፈያ አዱኛ ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም እርማና ሳኒ ሚዲያ ሐዋሳረት ወጂቲፒኤልፍ ጀጀበሱ ምልካይነ ወራና ጋሬ ሳናት ጀአሜከን ያደሙትስ ንገመዱ እትደበለስ ያዶነሞማ ኢትዮጵያ ከሰጅሩ ላልቲሴ ለውጉዳን ኢብሰከን ንጀቹን ሞቱማን ኢትዮጵያ ህመቴጅራ ጣሊያን ጀርማ ፈያፍ ኤርጋሜ ከጀሩት ቦርዲኑ ጅራወቺስቱ ጀርማ ፈያ አዱኛ አከናሙሰ ተጃጀለ ሲቪሊ ሰደርካ አዱኛ ናሙሶ ጀቶታፍ ቀጀል ፈሞተ ቶልፋ ሜጅሩን እትጋፈተ ማናሙሶ ጂት ከነሜ ጫብሱ ሳንቲን ዳይሬክተር ቸረት ቆንና ከጌጌሱ ሞቱማን ኢትዮጵያ ያደቺ ሴጅራ ዶክተር ቴድሮስ ሞቱማን ኢትዮጵያ ዳዋሊን ትግራይን አከይን አቀምነ እትሰንጀቹን ሂመታን ዶክተር ቴድሮስ አከጀናንቲ ናኖ ኡመን ሚሊዮን ቶርባከ ሰጅራት ወጋቶ ኮኦሊፍ ጉቱማዳን እትመርፈሜ ጅራ ካናኒስ ኡመትቺ ዴሲኛ ታከሚኑ ተጃጅለ ኤጉም ሰፈያ ብልብላ ኤሌክትሪክ ጌጅባ አከይን አርከቲን ዱበተኒሩ
ላክ ኦፍ ሜዲሲን ሃዝ ዳይሬክት ኢምፓክት ኤን ፒፕል አር ዳይ but lack of food also kills
sababa hankina ac dawan kan kay namon ni du'a jiran sababa hankina nyata tinakkusumas heddun dubbu dabu sanano limmo halellan qayyara nan maleyi guya guyan rawotam namota ajje sajira jiran imma kana laltsudan ibsa kan base tajajili communication imotumma garu motumman antumma ummata tigrayif qabun akkusumas nanulein amara faffarmo michumma qabanin jarmolin gargarsa konkolatan gargasa ipatokof kudan gara tigray akaseenan ta ejira jeera hata umale konkolatoni ipatokof kudan ankun gara ufan itdebi unturna jiratu waran tplf loltota itinde debi su fit gargara mejechun himate wal waran sibakka tigege samunanno tigray tidiyo kanjuru nanno afaritti gafataman wajira communication imotuma ana adar abdu ali gamasanin tigray degger sinyata daqabu indendeñe kajeru qeqa dr tedros frataman absisan jarmya fayya dunya dabalate qamutin addada kara afar abalatin gargar sinyata deddebi afi ture jedan tigafataman kun yero dios halananno sanaju addunyan qubaqaba jedaniru ጀልቀበረ ገርጋርሰሱን ገረ ትግራይ ካንቲን ሴኑ ፍልማት ከብሮንን ጅሩ ሰባቢንሳስ ካራ አባላቲን ኦፊሳኒ ሎለበነኒ ሎለገጌሳ ጅሩ ካራ ቆቦስ ሎለቱ ገጌፈማ ጅራ ሐሴኑ ዮጀዳም ኤሌ ገርጋርሲ ማርቲኑ ካራ አፋር ሴነ ቱሬ አማዮና አባላ ራቲ ሎለበነኒ መርፊድ አንቱማ ጅሩ ዋንታኤፍ ካራ ገርጋርሰ ሴኑ ፍልማት ከብሮንን ጅሩ ኦሎላ ቲፒኤልኤፍ ማለ ዶክተር ቴድሮስ ኦፊሳዩ ካራንት ገመሰነን ጎድነ ወልወራንሳ ተኤ አከጅሩ ቁበቀባ ጀራን ዶክተር ቴድሮስ ኤርጋደበርሰኒን ናኖን ወልወራንሲ ጅሩ ጃርሚያንሳኒ አከሰሶ ጋፊ ኤሰኒ ገረ አፋሪፍ አማራት አከሰሶ ትግራይን ገሩ አከይንሰኒ ተኤ ጅራ ጀራን
we have been trying from WHO side trying to have access to send drugs to Tigray and the other affected areas by
gamachar ma fayad dunyatin garat graif nanu le kabro walitbu insanan mid aman nanu afarif amara dawagal chuf gafi esne afarif amara daf yonu eyamam tigraif garu nid orkatamne wajramu micha ministera ministry imma alaf qamoti imi ilalatu maraga fanne jirra eyama garu narganne kesuma bate adolesa qabe jar ma fayad dunya degirsa waldan safaya kamenu akkaken hin eyamam nef jidan ናኑ አማራት ኮሚሽነር ኮሚሽነ ኢትሳባላፍ ወቢኛ ታፍ ድግርሰ አዳ ከነን በርባደን ይፍቅንዴሳ ከታን ልጃለም ዘላለም ያደ ዳይሬክተር ቸቲ አደተይ ከነኒ ድግርሲ ጃርማ ያፈያ ዱኛ ብራድ ያተንጅሩ ጀራን
ስድስት ወራት ጣላት በክልላችን በሚቆይበት ጊዜ ምንም አይነት ሰባይ ድጋፍ የትኛውም ያለም
ዲን ጂኦ ተጃፍ ናኑ ከኛ እናትረት ገርጋርሰና ሞማ ከሚዩ ጃርሞሊ ገርጋርሳ ተኩማ ሞቱ ሞታስተይ ኤንጂኦ ሰደርካ ዱኛ ብራ ደገርሰ ከሚኑ ኢነርገነ ከምናኛ ታቆፋውቱን ታለ ተጃጅለ ኤጉም ሰፈያ አደጭተይራ ኡኩብሰቶታ ፈከኛፍ ከነከድ በይሱካራ ቀማኒፍ ተጃጅለ ፈያ ከሚኑ ጉቱማን አደጭተይ ደገርሰ ጎቹ አቡሳፍ ረደደብኔ ጋፊ ኤስነ ደቢጋሪ አርገነ ቀምኑ ሃለጅሩስ ኡቱባላለ ፈተኔ ኢንአጋምነ ይጀዳን ወጅሪ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማ ኢብሰባሴን ሞቱማን ገርጋርስ ገረናኖ ትግራይ አከንሴን ኦርከጀቹን ጃርሚያን ፈያ አዱኛ ኢብሰባሱንሳ ኦሎላ ቲፒኤልኤፍ ፈርሶዋንቴፍ ሞቱማ ብረት ቀርሞ ፍዳ ተመንቀቡ ጀቹዳን ኢብሴራ ኡዱጋባሳ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ከዳውት ከይሳ ሆስፒታል ወሊ ገራቦሩ ከንዲቤ ቲቢፍ ዲቤ ጎጋፍ ሆስፒታል ደሴ ሃለ ሰዱራረት አከይን አርገሚን ተጃጀለ ድራን ከነን ከና አከይን ጅራን ነተው ዳውድ እንጅራ ጀኤራ ተኩማ ሞቱ ሞታ ተዋጅሪ ደመ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ኢቺት ጋፋታ መሰደር ካዱኛ ይትከነመ ቆደበው ሎጊ ሲያሳፍ ከኡንፋ ራማዴ አገርሲ ሳጅሩ ጀቹዳን ወጂን አቦሊ ገርጋርሳ ደንቀማጅራ ጀቹን ሞርሚ ኤሴ ዱቢማ ቲፒኤልኤፍ ኡቱታ አንየር ገመኒሩ ጀቹዳን እራ አከ ኡፍቁሰተን ያደቺ ሴጅራ ጀቹን መስፈናራጌ ገባሴራ
kun sagale america saganta afan romoti fonkolchi ango motumma lontota rawatame bakka addaddatti mullatus sochi mormitota biyottan heddu kesatti hacuucan irragaus sochi deggersa demokrasi bakka addaddatti deemajiru wan jajjabe sada jeda dabanni mirgana moma human rights watch gabasa wagga basen imma kanarratti gabasni henry ridgewell kopese itani diata Myanmar keessatti ji'a birraa darbe loltoonni mootummaa haala dimokiraatawaa ta'een filatame fonqolchuudhaan Pirezidaant Win Myintii fi gorsituu mootummaa Aung San Suu Kyi hidhan. Nikaaraguwaa keessatti hooggantoonni mormitoota filannoo sadaasaatiin duratti gantummaadhaan himatamanii hidhaman. Pirezidaant Daaniil Ortega aangoo dhuunfatan. Ugaandaatti erga humnootitika deeggartootaa fi miseensota paartii mormitootaa akkasumas gaazexeessota hidhanii mormitoota ajjeessanii hiriira mormii bittinneessanii booda pirezidaantii Yoweri Museveni amajjii 2021 irratti deebi'anii filataman. Kenis Ruut daayireektara dhaabbata mirga namaatiif falmu Human Rights Watchiti akkana jedhu.
The conventional wisdom these days is that autocrats are in the ascendancy.
Akka hubannoo haala walii galaa yeroo ammaa jirutti warreen aangoo humnaan dhuunfatan ol ka'anii hooggantoonni dimokiraatawaa ta'an immoo yarachaa waan jiran fakkaata. Garuu yommuu gara waggaa darbeetti garagarree ilaallu ilaalchi suni hedduu irra keessoodha. Hedduu waan gadi fageenya qabu miti jedhan. Akka daayireekteerri Human Rights Watch dabalanii jedhanitti kaka'umsi dimokiraasii nama jabeessus jira.
Popular protests for democracy against the autocrat. And we've seen this in a range of countries and
Mormin deggertoonni demokiraasii warreen humnaan bulchaa jiran irratti kaasan biyyootan adda addaa kan akka Thailand, Myanmar fi Sudan, Uganda, Nicaragua, Cuba, Poland fi bakkeewwan biroo keessatti deggersa mirga namummaatii fi demokiraasii mormii bulchiinsa humnaa argaa jirraa jedhan. Haa ta'u malee addunyaa irratti yommuu ilaalamu namootan dimokiraasiidhaa fi mirga namootaatiif dhaabbatanii hidhamaniiru, reebamaniiru, ajjeefamaniiru. Raashiyaa keessatti hoogganaan mormitootaa Aleeksii Nivaaliinii erga aggaammii summiidhaan ajjeefamuu irraa dandamatee booda mana hidhaa keessa jira. Chaayinaan deeggartoota dimokiraasii 1,000 lakkaawamanu balbalatti cuftee jirti. Daayireektarri Human Rights Watch ammas waan jedhan qabu.
To maintain power by force is a very short term strategy. You know, if you look at Myanmar where the junta
Angom nan kabachun tarsimo yero gababati bakka juntan waggado kondura fonkolchi angora wate yomi amarini ilalle wanti jarri arka kabu umna qof jiratonni biyetti gutummati falla isani jiru jedan akkas gabasonni jedanitti biyottan amma tokko filanno madalawa e yaman keessatti mormitoonni siyaasaa fi filattoonni hala dararra kisata e keessa jiru akkana jedhu daayireektarri Human Rights Watch ammas.
The emergence of broad political coalitions, alliances for democracy.
Gurmaa'inni dhaabbilee siyaasaa garaagaraa walta'iinsi dimokiraasii mul'achaa jira. Gurmaa'inni kun yommuu muummicha ministeeraa Czech Republicii Baabiisi aangoo irraa kaasu argineerra. Israa'el keessatti Netanyahu irra aananiiru. Mo'annaa Joe Biden Trump irratti argatan dugda duubee gurmaa'inatu jira. Gurmaa'uun humnoota siyaasaa har'a Hangaarii keessatti aangoo muummee ministeeraa Orbaan. Tarkii keessatti aangoo pirezidaanti Erdoganii gaaffii keessa galchaa jira jedhan. Akka Human Rights Watch jedhetti biyyoottan dimokiraatawaa ta'an gargaarsa warreen humnaan bulchaa jiranuu fi kan akka Saudi Arabiyaa fi Masirii godhan dhaabuu qabu. Iyyummaa dhibee COVID-19 fi jijjiirama qilleensaa irratti saba isaaniitii fi hojii gaarii hojjechuu isaaniif wayyaa jedha. Gabaasa Henry Ridgewell qopheessee fi an Bafqaadu Morodaati. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan irraa jimaata baga ittiin isin ga'e. Jimaanni immoo VOA afaan Oromoo biratti labata. Qopheessituun labataa Tigisti Gammee waan isiniif ta'a jettu qabattee dhiyaatteetti isinis itti dhiyaadha.
qabtan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophii labataa turbanumaanuu jimaata jimaata sa'aati kanatti dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba qondaala akkanumas immoo labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan isinii dhihaata mata duree adda addaa irratti xiyyeeffanne turbanumaanuu qophii har'aa keessatti mata duree lama dhihaata afrikaan kibbaa galaana ishee irratti qurxummii warra seeraan ala qabatan irraa eeguuf jecha saayinsii hawaa fayyadamuu jalqabu as United States keessatti immoo kaampaaniin kutaa kaaliforniyaa keessa jiru tokko baay'ee teeknoolojii fayyadamuudhaan uffata jiinsii uumuudhaaf haalluu hamaa fayyadamu dhiisanii biqiltuu fayyadamuudhaan akkamitti tajaajilamuun akka danda'amu irratti qorannoo haaraa dhiheesse san itti deebina dura.
All systems are go for launch. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Rookettiin SpaceX kamisa kaleessaa saatalaayitiiwwan Afrikaa kibbaa keessatti oomishaman xixinnoo sadii gara hawaa ergeera. Qabeenya bishaan biyyattii warra seeraan ala qurxummii qabatanirraa to'achuudhaaf. Saatalaayitoonni Yuunivarsiitii Teeknoolojii Keep Peninsulaa eddugala kalaqa Ispeesii Afrikaa keessatti hojjetaman kun handhaara galaana biyyoota Afrikaa kaanis eegu keessatti qarqaarudha akka malantu himame. Bileenerichi abbaan qabeenyaa SpaceX Elon Musk biyyatti dhalate Afrikaa kibbaatii naanoo saatalaayitii oomishuudhaan balalii gara hawaa sadii gumaacheefiira. Rookkeettiin dhaabbatichaa United States kutaa Floridaa Cape Canaveral bakka saatalaayitoonni 105 turan irraa gara hawaa ol ergaman. Sirni saatalaayitoota Afrikaa kibbaa sadeenuu hawaatti erguu akkuma yaadametti of kalutu himame. Ergamni Transporter 3 jedhamu kun qaama sagantaa SpaceX Ride Share antanaan dura ergama yeroo lamaatiin saatalaayitiiwwan xixiqqoo 220 gara hawaatti itti ergamanis bakka saatalaayitoonni sadeen itti kalaqaman Yuunivarsiitii Teeknoolojii Keep Peninsulaa eddugala kalaqa Ispeesii Afrikaatti itti aanaa chaansilariin qorannoo teeknoolojiitii fi kalaqaa Profeesar Deevid Paahoo.
I think it marks a quantum leap in terms of South Africa's capability to participate in the space sector. As you can imagine, the issue of
gam Africa kibba sector space tirmaachu ratti kun mallatto guddina saffisa waan kaw jedhe yaada akkuma tilmaamuu dandeessu dinagdeen galaanarraa akkuma addunyaattu mata duree guddaa ta'aa dhufeera humna kana godhu Africa kibbaatti jaarrachuun keenyaa fi saatalaayitii kana erguun keenya dandeettii handaara galaanaa to'achuu fi dinagdee keenya guddisuu keessatti faayidaa guddaa qaba.
Paahoon yuunivarsiitiin isaanii ergama saatalaayitiiwwanii walumaa gala MDASAT-1 jedhuudhaan beekamanii kana qophaa'aa turuu bara 2018 saatalaayitii biraa gara hawaa erguusaa ibsan.
These three satellites, there was a precursor to this current three satellite constellation, is ZQ2, is the most advanced nanosatellite developed on the African continent.
Satellitoonni sadeen garee sadeenii kana dura kan jirutu ture. The Cube 2 kan jedhamu satellitii bifa naannoo ardii Afrikaa irratti hojjetaman keessaa faarumaan ammayyaa ka ta'ee fi kan hawaatti ergame. Kanaafuu kanneen ammaa kunis qaamuma ijaarsa saniiti. Ardii Afrikaa irratti naannoo saatalaayitii ijaaraman baay'ee ammayyaa
ta'uudha.
Stiiven Kuupidoo eddugala ispeesii kanatti baratee bara 2014 eebbifame. Amma injinarii sooftiweeriti.
Karaa dheeraa ture baay'ee dinqii bu'aa bayii hedduu garuu kun arra of kaltiidha. Waan hundumaa irraaf qophii gochuun dhiphina hedduu qaba ture.
SpaceX wajjin hariiroon jiru maal akka fakkaatu yeroo ibsus Stiiven.
It's been complicated but it's necessary. We are putting objects in space and space is for everyone. We have to keep it safe for everybody. So we understand the paperwork.
Yuunivarsiitiin Afrikaa kibbaa kun buufata SpaceX keessaa bakka argachuudha dolaarii 200,060 kaffale. Fuunduraafis abbaa qabeenyaa SpaceX Elon Musk wajjiniin hariiroo qabu itti fufuuf abdii qabaa jedha gabaasni Vicky Stark
አፍሪካ ኪባ መጋላ ኬፕ ታውን ራ ሙኤት አንደጌ ፈቻጅርተን ቶርበንቲ ጋፍ ቶኮ ጅማታን ስኒዲያቱ ቆጲ ለበታቲ ያሪያ ቆጲ ዋን ከኛረት ቀብደን ከራ ሚዲያ ላይ ሐዋስማ ፌስቡክ ይረቲ facebook.com/voa ኦሮሞ ትዊተር ይደፊ ኢንስታግራም ይረቲ @voa አፋን ኦሮሞ ጀቹደን ኢሜል ይረቲስ horn@voanews.com ጀተኒ ሆኑ እርግተን ያን ከሰኑ ብራጋ ያደ ከሰኒ ፈከስመስ ሞ ሰገንታ ዋን ከኛ ደገፈቹደ ፎርደፉ ከሰኒፍ አስማኑ ሁገለቶ መስኒን ጀዳ መተድሮይቲ አንቲ ደባል በረዲን ሰዓት እቺ ፈኒ ሃሉ ቹቁሊሳ ጂንሲን ቢፈከና አርገቹደፍ ኬሚካሊን ፈየደመሙ ቆረቶን ያከጀደንቲ ፋላማ ቅሊንሳ ኡማ በልፊ ኬሚካሊ ቸኬሰበው ሶጀቶ ተረቲ ኢባጌች ሱማላጅ ደጋባስኒ ጁሊታቦ ቅንደሲቲ ኡፈተ ጂንሲ ሆጀቹደፍ ባይናን ዋን ዴኒም ጀደሙ ጂርቢ ወልጀለዳሃሜ ቢፈጭቁሊሳ ቀቡቱ ፈየደመሙ ሳይንቲስቶኒ ካምፓኒ ሁጀደሙ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኩታ ካሊፎርኒያ ኬሰጅሩ ከና ፈልጅረ ጀደኒ ኡማ ፈየደሙደን ኦዶናኑን ፋሊን ዴኒም ዋን ጀደም ከነ በከ ወነቡ ሆጀቹ ደንደኡሳኒ እብሱደን ከነ ሰንጎደን አካታ ቢቅልቱን ሃሉ እቲ ኡሙ ቆራቹደን ሰን ላብራቶሪ ኬሰቲ ኢረዲቢአኒ ኡሙዳኒ ፈከኛፍ ሙክቲ ጃፓኒስ ኢንዲጎ ጀደሙ ባላሳ ኬሰቲ ቢፈጭቁሊሳ ኡመታ አንጀቱ ከነን ዳበተ ሁይ እንደ ሰንኬሳ ታሚ ሁሱቲ
So we've taken the genetic information from the plant and used it to inform and program our microbes. And so here we have microbes growing on a plate where they're producing indigo in the same way that the
Sanira odefanno umama safdanet microbi kenya umudaf sagantesuf itifayedamna. Microbin nu umnisunis akuma biqiltusan halu san hojeta ajechudan. Qoratonni kun takka maatesan angala akisatti ega magarsu danda'ani booda akka hihiramani baayyatan godhan taamin adeemsasan yero ibstus
so here we begin the process of developing out how to best grow our microbes so it's producing the largest
samboda akkamitti waan magarsu dandeenyisun haala baayyate haalu faaruman baayyate oomishu danda'uratti caasifachu jalqabna jetti ufanni barbaaddamu sun ega ሃሉ ላብራቶሪ ከሰቲ ቢቅልቱራ ወልት ፍደሰኒን ጩባም ኡመረት ቴስታሚን ጂንሲ ቢፍቲሳ ጩቁሊሰተ ያገርሲሰቲ
and here is the final dyed fabric
ወይት ጩባም ከነፈካታ ጀቹደ ነገርሲስቲ
hue indigo dyed lab coats that we made
ሳይንቲስቲን ቱን ኪታ ላብራቶሪ ከሰቲ እቲን ሁጀቱ ቢፈሰኒን ሁጀተም ኡፈቴስ አገርሲስቲ
With the advancements in bioengineering and biotechnology, there really is an opportunity to clean up and change
bioengineering fi dafi biotechnology fayedemudan industry wan heddu jijiru dafi qulqullesuf qarranjira anjettu buresitun dabatahu hallu jinsi umudafi cubbamun jalqabanis kampani nisani garu funduratti industry wan heddu kesatti beballachudaf karura kaqabu erti
clothes that we wear the food that we eat or the paint on our walls color is everywhere and hue
wayaw fannu fistae nyata sorannu halluwan gidada dibannu hallun bakkaunda jira jechudan dabanisani hun technology fayedamudan filannu waya kennudaf qopaha jirachusa ipsiti jeda gabasni juli tabun qopilla bata anarras kanman tumuramer ቱባን መታደብ ይብራ ቆጲ ብራቲ ወልት ዴብና አኒ ትግስት ገመቲ ነጋሃን
ሰገለና አሜሪካ ገልገለ ከይሳ ሰዓቲ ለማ ፈለካ ጀልቀቤ አመ ሰዓቲ ሰዲቲ ሜትር ባንድ ዲደም ይለማ ዮኪን ኪሎ ሄርዚ ኩመኩደ ሰዲፊ ዲበትርባፊ ጃታሚሽን ረቲ ሜትር ባንድ ዲደም ይሸኔ ዮኪን ኪሎ ሄርዚ ኩመኩደ ለማፊ አፍርተመረት አከስማሲ ሜትር ባንድ ሶዶሚ ተኮ ዮኪን ኪሎ ሄርዚ ኩመኩደ ለማፊ ዲበፍሪፊ ሰደተሚሽን ረቲ ዊታታ ሐመጂ ማታቲ ኮፒያ ፋኖሮሞቲኒ ዲኤሱ አስረትራውታ ኮፒ ኬኛ ጉያ ሰምበታቲ ፊድልበታ ሳተላይት ዳን ያቱ ሂንደጋቲና ኮፒ kenya edile witatati copy sporti american rafi copy lebrati ojinini amawlarginutti bakajirtani ftayata nagat